kanji temirembe kuba byonna bya Luganda oyitangako kukuwe wenjala okakasa kyegamba abantu bakela kola banonya sente mbu bafune ssanyulo waitawo kakasera ngezo sente bazikute oba buuza essanyulye banonye ne bakugamba Younger father, oh, who are in the funnel, no more. Oh, eh, church, you don't know any name. I need a meter,
need a meter, oh, my son, the Kaleo,
need a kuma,
need a kuma, but I said, for one of
the world,
said, never ever come to sit here.
Panchiba bande sente Ngana yela abo mutunula komanya chwala kinga Simanyi chintu chikatonda cheya kwata tinasa musajja Nomuwala omusiufu
Omusiufu
Wamufuna bwati nafunirawo akanyirilo Womulaba bwoti webuza nefiga jebuti Okutusa wakugamba nti nina mpana
Ebirala bwe bigana twebikalafu la